Shina. Chitegera chungamba, chitegera. But you know me so well. You know me very, very well. I cannot be that wicked. I cannot even hurt anyone. Na ye, about that comment, bwalinga busunze me, the kampere wa mazima. So I was saying, regime which into chonambura mugwen seno, mpakangam de musenu, gang chogera, katonali sonywa. Kufanga, omanyo msajo yobayansi zemabega. Omanyo msajo yemiaka jiyantu, uzani ntula nembero, a submissive woman to him. Nentula, nganze simanyinti ye amplaninga kukula bintu bicham behind my back. Nubu ya gende ukutani kukulaninga kuwa soyo mwara nganze, wallahi sibimanyi. Nga mbera mumbarara sina mikwano, mbera mufamu zange, mbera munkoko sitambula. Simanyi bya planning lukunkola nze simanyi ndi awo ndi mukazi ali waka, you know means sibeera bwentyo nti n'emikwano mingi oba mbuuka buko bancakala n'abantu bonna mu mbalala banjulira ne ntuula n'embeera omukyale w'ewaka neefuna obuzibu mu lubuto nga tubeera mu malwaliro ndi kulwala naye that man ye nga ndeeka n'omuddwaliro n'agenda mu kukola ebyo ndowooza nga alina oyo omuwala nga simanyi. Wechitegeera nze nagenda okumanya oyo muwala towards on my birthday bwe yankolera birthday party nebifaanani byange nembipostinga kati omuwala oyo n'abaako omuntu gwagamba ku Facebook kyokka that guy ayagala kumpasa kyokka postinga omukazi nti mpostinga ku birthday ye. So omuwala nankontaktinga n'agamba kyokka musajja wo gw'obeera naye ng'ayagala kuwasa mukazi mulala ne mugamba mukazi ki kati nentanga okukiteekako omutima manye mukazi ki ne nkifaako nnyo naye ng'oyo omuvubuka yali smaati naye wakana n'akubira n'aka akawala akakazi keke yawasa n'akakubira n'agatundamu kuntaawanya ku ssimu kimanyi nnyina omukazi ekitegeera. Naye nga guy, I sacrificed a lot for him. You know everything. Nembeera omuwala omukazi. Okitegeera? Nga naye nnyina buli kimu nga nandisobodde okukola ebyange biki. Naye nga ndyo omukazi. Banyo omukyala, bamuyita mukyale. Obimanyi. Nenva ku kyeyo nga kantuule. Ntuule nkole famire. Netwezima, netugula mapoloti, netuba abantu. Navugako ku motoka eyiye. Okitegeera? Nakola konsati nembeera nenkunganya busente bwonna bwonna nembukwata wenandyagadde nandimukoze kye nali njagala okukola singa najja nti nyina ekigendererwa. Nagenda mu bond for the first time nayigulira emotoka, first car in his life. That was my sweat, that was my effort. I put in so much. Kitegeera? Guy nankola ebyo byonna. Kitegeera? Bingi pana enjogere kindeke kishina bingi kati sobera nze eyo comment sase mwana wa muntu naye sisobera kubeera awe ninjagalizo oyo gaye ekintu kirungi naye agadde mugambe kintu naye akirabe agugaba maziga gange. Those are my tears. Ezo ziba tears za a heartbroken woman ate zisobola okukolako mukazi gwe kateka mavivi wansi n'asaba Katonda n'asaba n'akabira Katonda nze n'asaba ng'oyo musajja ange maze okunkola ebintu n'abeera ng'atunula mu kamera nga bamukolako zi interviews n'alaga abantu nti tabeerangako nange. Kitege nga mbadde waka nga n'abeewaabwe bonna bajjudde mu nyumba yaffe nga tuli one big family. Nayimirira n'ataswala mu kamera n'agamba abadde n'oyo muwala since 2013 nga mbadde naye nga tuli one big family, a big one. N'ataswala abaana baali bamulaba baganda be nga basoma bali waffe. We had a family of over 8-9 people nga bonna bewaabwe n'ataswala nayimirira mu kamera n'akyogera. Gwe obulowooza bwe buba bulumi ki? Nayogera nti sibangako mu bulamu bwe nga nze simanyi nakyo nnyinza okugamba sikimanyi. Abantu banjaajinga bye banjaajinga but they don't know. tebamanyi maziga ga mukyala ataddemu buli kimu, ataddemu obudde bwe, ataddemu ssente ze, ataddemu amaanyi ge n'emikisa gye. Abakazi abamu tuba n'emikisa. Kati bwe namuvaako sookumbuulire yali azizaako kaki, ago maziga gange shina, ago maziga gange. Ya bwe namuvaako yayakuuma ku ogwo oluyimba lw'omusheshe ne Spice Diana. Sinaddamu kuwulira, ampulira akola zikolabo naye tewaliwo ekyaddamu kukwata mu maaso, kubanga Katonda naye alaba bannange. Yes, abantu kati bakintaddeko yassa omuntu, yassa omuntu, yassa omwana w'omuntu, naye nedda nze sisobola kuta muntu. You know me very well, I cannot sobola kuta muntu, sisobola nakukirowooza. I'm also a mother, I cannot kitegeera. Naye nayagadde yo comment riga nagiwanika na bulumi bwa maanyi nga bumva ku mutima, nenzijukira nga ndi mu ddwaliro, nga nfiira mu ddwaliro, nga riga naliko yali mu bwenzi bwe n'oyo muwala, nga tasaana kujja mu ddwaliro, nga nsindikira busindikizi, yansindikirawo omuvubuka w'embalala naye akolawo ku TV, Dr. Shai, yabantwala mu ddwaliro. He could not come and he was in Mbarara, ali mu muzigo gw'oyo muwala. Kitegeera? Alisewa makage nga gavunanizibwa nagenda nayingira akazigweyo n'ata buli kimu, kubanga omuwala yali amuteze olubuto, amuthreteninga bwagenda okumwabya, akoze enkwe, ampisa emabega. Nze ndi waka, ndi ne baganda be tuli awo tulinda musajja atulimba ali Kampala naye ng'ali ku mulunaano. Kitegeera? Naplaninga buli kimu, buli kimu, buli kimu. Yaba planning okwewasanga naye akomawo naye baka waka nga kimanyi agenda kuwedinga wali. Lwaki abasajja bali weekend bwe bati? Abantu abambulemi nga bonna nabo bagamba nina ddiino bandi weekend. Naye okufuuka weekend, omuntu akufuula weekend n'oyogera ekigambo kye tandyogedde. Kitegeere? N'oyogera ekigambo kye watandyogedde. Me, you know, I sacrificed a lot. Nze obadde mukwano gwange for so long. Omanyi, omanyi nawe wandabulako before nga nakatandika n'ono gayi, n'ogamba naye it is you have put in so much. Mwono omusajja buli kimu yeewaddeyo, mwono omusajja nengamba yere newaddeyo, ono kwali nkyawa kwendikoma. I remember telling you that, but yanyuwa nnyo. Ate nze kyanyiza nnyo, yandisirise naye addanga mu kamera n'azoreramu amaaso n'alimba ensi. Omanyi abo abayimbi bagala nnyo okufuuka bali hole mu bantu, tebafaani baabwe, tebabakyawa, bamanye bantu. Naye he is so wicked. Mu kusirika okwo kwasirika, bwagenda kwogera ekigambo ky'ayogera owulira nga kifumita eri ku mutima. He is so wicked, he is so wicked. Kati yo bw'aba wicked mu maaso g'abantu naye fulati mulongoofu. Nze naye sisobola kuta muntu, naye iyo statement najiwandika because I wanted him to see buli kimu kye namugamba, because I remember namugamba onkoze bino ebintu, naye nja kukusabira mpaka, nja kukabira mpaka, kubanga nze ndi mulekwa. Nange nali njagala kutereza amaka, nfune amaka gange ng'omuntu, nfune ekitiibwa, nfumbirwe ng'omuntu. Kitegeera? Nalimba mama wange, nalimba baganda bange, nalimba famire yange yona, nagizanyira ku bwongo. Kitegeera? Natuzanyira ku bwongo. Nze nange nali neetaaga bye nakolanga, sabikola nti ngula laavu, sabikola nti ndi mukazi mubi, nti ndibye neesiba ku musajja. No, nabikola because nali njagala kutereera ng'omuntu. Osobola okusanga omusajja nga tali bulungi, ng'oyinako oyinako ne muba abantu, then ne mugenda ku sitepe endala. Kati ffe bwe twagenda ku sitepe endala, nagamba nti ono ajja kumanyiira olw'okuba nti nokikange nefuna akawala akalala, oba kala tena ajja mu mawulire ng'ayogera mu birala nti yabadde n'omuwala nkuva 2013. Kati bw'aba yali n'omuwala oyo nkuva 2013, kati nze yali ayagala ki? Yali anjagaza ki? Kuyingira mu maka gaabwe si bya girlfriend nti osulaero onasula eno onasula eri, twali family, you know it. Nze gazi ku Christmas tuzifumbira waabwe, nze nga ndi mukazi nga kyabulako kumpeta, nga family abazadde bange bakyala waabwe, bakyala waffe, nga abazadde baabwe bakyala waffe, nga Christmas tuzirira mu famili zaffe. it was not just a boyfriend girlfriend thing to buli omu asula ero nasula eri twalinga kibuzeeko mpeta chege naveyo nagenda famile yange bonna buganda bwange bwaba heart broken mama wange yaba heart broken n'amanyira nolowooza nti kyangu okumuvinga ono n'osonyiwa omuntu bwatyo singa aba girlfriend nti ojja noyoza engoye n'oddayo biri bye basookamu naye ffe ekyali kibulawo kyali nti tetuli nampeta naye twali bafumbo mbalala yonna ekimanyi rigi yali abeera n'omukyala maka tewali atakimanyi twali tukola ebintu babiri kitegeera kati ababoogera ebyoogera byobadde ngaamati abantu boogera ku social media bagenda kumpita weekend bamanyi ebyo bye balaba naye tebamanyi kubanze sivangayo neyenjogera era nensalawo okwogera nensi eyinza n'okwewuunya